appreciate God in your own words.
There are
things that the Lord has done in your life.
You
forget to thank Him.
You
have an opportunity right
now to
appreciate the Lord that has worked
for you. The
things you cannot do on
your own.
Speak in your
own words.
Thanking the Lord for what He has seen you through.
Thank
Him for the protection has
been put upon you.
Some people are protected by their guns.
But you
have no gun on
you.
God takes care of
you.
We go through tough
situations.
Things we cannot do on our
own. But you
find yourself through them by the
We
drive cars, some people use
border
borders. We meet many accidents
along
the path.
Accident.
But God has still preserved your life.
And
let's thank God for the good things that He has done. Thank Him for the plans that He has for your life. Thank Him for your family.
In
the name of Jesus Christ, Son of the Living God.
Hallelujah.
Hallelujah. Give
a
mighty hand clap to the Lord.
Hallelujah. Mukama yebazibwe.
Praise the Lord.
Mutuleko wansi.
Can have a seat.
Amanya gange bampita Francis Lutaya.
He's Dr. Francis Lutaya.
Nga nine kanisa mukyalo jemva baita yo Namulonge.
I have a church from my village in Namulonge.
Era ndi musumba ganze omu kubasumba be kanisa eyo.
And I'm one of the pastors in that church.
We wow, ninayo ne kanisa endala etali wano.
I have another church as well, but it's not here.
Era gye nsumba.
That I pastor.
Naye singo obukulu kati gye nina okwogera ko ye Namulonge.
Most importantly, I have to speak about Namulonge.
Kubanga eyo jemva.
Because that's where I come from.
Era jensula.
That's where I stay.
Bameka bamanyi Namulonge.
How many of you know Namulonge?
Si kumpi no.
It's not so close.
Twebaza Katonda olw'ebintu byatuyisaamu n'ebintu byakola.
We thank the Lord for what He has done and what sees us through.
Ekanisa. Tuli mu area erimu abasilamu abangi.
Our church is the middle of an Islamic community.
Era bono toka mu kanisa yafo ja kusanga mba sawiya ba amina.
You meet a lot of sawiyas and aminas and abdus in our church.
Nga be bali mu kanisa.
They are part of our church.
Itegeza Katonda akola.
That means that God is working.
Hallelujah. Katonda atutumye mu kifo ekyo kirimu abasilamu.
God has sent us to that community that is you treated by Islam.
Olwe nsonga.
For a reason.
Okukyusa obulamu bw'abantu.
To change the lives of the people.
Oba okuwangula emyoyo.
And to win souls.
Okudda eri Katonda.
To bring them back unto God.
Mukama yebazibwe.
Praise the Lord.
Ekigambo kuwangula myoyo.
The word soul winning.
Gwe mulimu ekkanisa gw'erina okukola.
The work of the church.
Buli lwe ngamba ekkanisa.
Every time I talk about a church.
Ngamba gwe.
I'm talking
nange.
About you and me. We have to be soul winners. How many
were
preached to and they gave their lives to Christ when you heard the gospel? How many are here? Raise your hand if they preached to you and you gave your life to Christ. Those that were preached to and you gave your life to Christ. If someone preached to you and you gave your life to Christ, I've come to speak to you as well. If you've come in this place and you've not given your life to Jesus, you are in a very right place. Because you're supposed to be here and pray here. Because there's something that you need in this place.
Eda nauliranga prisoner lag alina che wetaga.
Mwalimu kaulideko. Prisoner lag has got what you want.
Mwalimu kaulideko ka advertisement yako.
Ever had that advertisement that prisoner lag has got what you want?
Yeah, prisoner lag alina che wetaga.
This is what I'm trying to say.
Katino Yesu alina kye weetaaga.
Jesus has what you need.
Ekanisa yerina kye weetaaga.
Church has what you need.
Bw'ojja mu kanisa,
once you come to church,
suubira okufuna kye weetaaga.
Expect to receive what you long for.
Ky'obadde onoonya mu bulamu bwo.
What you've been looking for in your life.
Nga osuubira okifuna.
You expect or you hope to
get it. N'otakifuna eyo yonna gy'obadde okinoonyeza.
And you can't find it wherever you've been looking for.
Kati oli mu kifo w'ogenda okifunira mu ngeri ennyangu mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
In an easy way in the name of Jesus.
Hallelujah. Kakati njala kugamba nze ndi mubulizi wa njiri.
I'm an evangelist.
Ngo mubulizi wa njiri.
Like an evangelist.
Njibuli dokumala emyaka.
I've preached the gospel over many years.
Ejisoba mu myaka 30.
More than 30 years.
Tuina crusade gye twakola e Kamuli.
We put up a crusade in Kamuli.
Nga crusade eno yajjo olw'ensonga nti e Kamuli eyo nabeerayo. Nga kyenjendo kokenga nakamala emyaka ndozi biri mu bulokole.
We took it in Kamuli because when I gave my life to Christ, I was staying in Kamuli.
Nembere Kamuli ne mala ye emyaka.
And I stayed in Kamuli for a couple of years.
Nembulire enjiri mu Kamuli.
I preached the gospel in Kamuli.
Enjiri gye nabulyanga nabuliranga door to door.
I used to do door to door evangelism.
Nenkola open air.
And I did an open air crusade.
Mu open air ze nakolanga.
During the open air sessions that I used to put up,
abantu banji balokoka.
Many people gave their lives to Christ.
Era mwavamu kanisa makumi aga asatu.
And 30 churches came out of that.
Zava mu open air zenakolanga.
They came out of the open air sessions I used to do in.
Oyinza okumbuza echo wachikolotia.
You would ask me, how did you do that?
Kubanga mpulire ekibuzo gye kiri eyo.
I sense there's a question amongst the people concerning.
Engeri gye nakikolanga mu.
The way I used to do it.
Mu biseera ebyo navuganga akagaali n'enzija mu ka trading center.
I used to ride my bicycle and come in the trading center.
Nga bwe ntuka mu trading center,
when I get to the trading center,
noonya akafo we nnyinza okuyimirira.
I look for a specific place that I could stand at.
Nsobole okwogera n'abantu b'ekifo ekyo basobole okutegeera message gye ndeese.
So that I could speak effective to the people in that community to understand what I'm trying to preach to them.
Eranga bwe noonya akafo.
And once I find a good place,
bwe nalabanga omuntu alina ebintu byakola ebyetoolerwako abantu abangi.
If I found someone who's doing a business or an activity that attracts many people,
nga abakanika obugaali,
like mechanics, bicycle mechanics,
nga omukazi oba omusajja atunga ekyalaani,
like tailors, women or men that are tailoring,
oyo ye muntu gwe ntandikirako okwogera.
I start preaching, touching those people.
Mukama yebazibwe.
Praise the Lord.
Bwe nayogeranga ku bantu oba oli akanika kagaali ne ngamba nti sebo ngamba gwe makanika gwe gwe ngamba.
I would preach and point out that I'm speaking to you the mechanic.
Kati abantu bonna balina okuntunulyanga bagagamba ki makanika waffe.
That way I would attract their attention. They would be questioning why is he calling out a mechanic.
Kati nengamba makanika nga bwe nina message ye.
So I would tell the mechanic, I have your message, Mr.
Mechanic. Nemugamba nti ebintu byokoze mu bulamu bwo.
And I tell him that whatever you've accomplished in your life,
nobanga tonafuna byoyagala kulabanga obifuna.
Well, you've tried so hard in your life, but you've not gotten to what you've been trying to look for.
Maybe zibu biyoba doita mungo muntu.
And the troubles you've been through as a person.
Olwaleo mukama antumie.
Today the Lord has sent me
okuwa obubaka olwaleo.
To give you a message.
Kati abantu bonna bonna n'abaddaka nikagamba musajja obubaka kibu alina.
So everyone, I would just catch their attention. They'll be asking themselves, what kind of message that
oyo
this man
mumala, has? Nindi okanzira kumuchala
atunge chalani. When I'm done with the mechanic, I turn to the tailor now.
Nemoga mama atunge chalani.
Mama tailor.
Katonda amanyi ennaku eri ku mutima gwo.
God knows the trouble that you hold in your heart.
Katonda abadde alaba buli kintu kyonna kyoyitamu.
God has been seeing all your troubles.
Tomanyi tonda bangako.
You don't know me, you've never seen me.
Naye nina obubaka bonyabwo.
But I also have your message, mama tailor.
Abantu ne bagamba kiki agamba? Omukyala atutungira engoye zaffe.
And then people would ask themselves, what is trying to tell a woman?
Ekigenderwa kyange okwogera ku bantu abo.
Why do I talk about those people?
Kwe kwata attention y'abantu bano bonna batandika okumpuliriza.
It's to catch their attention so so that they could pay attention to what I'm trying to say.
Era bwe namalanga edobozi nendi sakati nenda bayo abantu abali awo netandika okwogera.
I would lower my voice and find a people around.
Awo netandika okwogera mpola mpola.
And I speak slowly and calmly to them.
Bwe ntandika okwogera mpola mpola. Ngenda okulaba abantu abali eri yonna 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 nga banneetolodde nga baagala okuwulira biki bye njogera. Kati olaba nze bwe nakubanga open air zange nga bwentyo bwe nkola okukwata abantu okukakkana nga nina abantu nga nkaaga banneetolodde. Njagala kulaga engeri gye naggulawo ekkanisa zino 30 naziggulawo ntya. Kati abantu abo bwe banneetooloola nga mbikula ebyawandiikibwa nsoma ekyawandiikibwa ekyogera n'abantu ne mbikula ne nga nti awo Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka. Si kusalira nsi musango.
Not to condemn the world.
Na ye ensi erokoke kulw'omwana ono.
But through him that the world may receive salvation.
Kati olumbi kudde ebyawandiikibwa kati awo neetandika okubuulira.
Open scripture and I begin to speak.
Enjiri gye mbuulira abantu abo bensisinkanye mbuulira eddakiika 15.
I preach for exactly 15 minutes.
Ng'abantu mbaatu z'obulokozi.
And I bring them to confess.
Mukama yeebazibwe. Mbuulira ye engalo za. Za Yesu obaza. Mudachika 15.
In 15 minutes.
Message yebe mazo kugwa.
The message is done.
Nganja tuza abantu obulokozi.
I bring them to confession.
Erolu maloba sabira.
After praying for them.
Ngambuza omuntu mu kitundu wali wayinzo tuwa wano tuyinza okutula ko mudachika nga 5 nabye mbadde njagalo babulira muko.
I begin asking around anyone with a place where I can sit and communicate to my people.
Kati ngamuva amoga wali duka wali wange jatutule wali.
Someone would say, hey, I have a shop. Come
sit here. Kati abantu bonanga batwala nga tutula wali.
I take all the people to that shop.
Ngendo kulanga basikasiko obutebe bufumu nga bujjawo.
The pool chairs together.
Kati ntandika kubayigiriza ngeri ya kutambulamu ng'omulokole.
I begin to teach them how to live as born again.
Mukama yebazibwe. Tebaliko musango bonna bali mu Kristo Yesu.
There's now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Kubanga eteeka ery'ekibi.
Because the law of sin and death.
Libagiddwako.
Has passed over them.
Kati olwaleero.
Obeera mu Kristo Yesu
oli kitonde ekijja
ebyonda
byonna biweddewo na byonna nga bifuuse ebijja kati ntandika bwentyo kati mu bumpimpi ekkanisa olwo etandise oluddako nga mbagamba enkya mbadde ŋŋenda kujja wano naye se bwe tuyinza okukozesaako wano ne tutuula muko wano ne mbaako ebigambo era byenjigiriza abantu
people
tomorrow.
When I come back in the evening,
I find people
waiting on me.
Once
we sit down,
eyo gye mbeera mba nsaba Katonda akwate ku bantu kubanga abantu baliko ebizibu nga kye njagala njagala kusaba Katonda wabeewo omuzimu oguva ku bantu bano
abantu
bakitegeere nti tulina Katonda
ow'amaanyi
Mukama yeebazibwe. Nkulaga engeri gye tuyinza okubuulira enjiri ekyusa obulamu bw'abantu. Nkulaga engeri gye tuyinza okuwangula emyoyo. Y'ensonga lwaki nazze njogere eri ekkanisa. Olw'ekirabo ekiri mu nze n'amafuta agali ku nze agabulira enjiri ewangula emyoyo kati nga njagala kulaga engeri gy'oyinza okukolamu ekintu kino nga ggwe.
I want to show you how you can do this thing you individually.
Mukama yebazibwe.
Praise the Lord.
Kakati bwe ntandika okusomesa ku bintu ebyenjawulo.
Once I begin teaching about different things, different topics.
Ne tutandika okusaba.
And we begin to pray.
Ngenda okulyanga omwoyo mutukuvu atandise okwata ku bantu.
I sense and feel the Holy Spirit begin to touch me.
Bwe wabaawo omwavu ako emizimu.
Once delivered.
N'atandika okukaba.
And they begin manifesting and shouting.
Kati abantu bonna nga beewuunya kino kya eninjigiriza ya kikaaki.
Everyone is wondering what kind of teaching is this. it's what is happening
here.
That's exactly what I've been looking for.
Because
it's a point of attraction that this man here.
Ekigambo kyayogera mazima.
The word is preaching his truth.
Eroku kakana. Echo bwekimala okubaawo.
Was that has happened?
Wetugenda enkyo olaba bakomyewo nga beeyongedde obungi.
Tomorrow more people come.
Kubamba bagamu eyongere mbadna mbagambe tugenda kusaba emizimu gigenda bavaako.
Abalina
ebirwadde mugenda kuwona. Abalina ebizibu gigenda bavaako. Buli kizibu kyonna kyonna kigenda genda. Mukama yebazibwe.
Praise the Lord.
Olunaku oluddako genda okulanga abantu beeyongedde obungi.
The next day more people come.
Kati ku Sunday nga mbuuza tuyinza okusabirako wano.
Then on Sunday I suggest, can we pray from here?
Abatakyayinza Ghana.
They cannot refuse my request.
Era bagamba bugamba tyajangu tusabe.
They would just respond, say, oh please come and let's pray.
Kati kuolo nzijayo n'omu kubabuulizi be nina mu chachi eri gye nsabira.
Now that, then I come with one of the preachers from the church where I fellowship at.
Ate noonya omubuulizi abeera mu kitundu okumpi naawo.
And I find a preacher who is in that same community.
Kati okukakana. Nge kanisa etandise.
And that's how the church begins.
Kati nagenda nkolanga bwentyo bwentyo bwentyo.
That's how I used to plant the churches.
E kanisa asatu nezitandika.
And that churches started in Kamuli.
Mukama yebazibwe.
Praise the Lord.
Kati woba tompita bishop.
If you don't call me bishop.
Era saagala ompite bishop.
I don't want you to call me bishop.
Naye bwe ngende e Kamuli.
But once I go to Kamuli.
Bampita bishop.
They say, sir, bishop.
Kubanga kanisa ziliyozo nezisinga.
Most of the churches in Kamuli.
Nina ko ekintu oba ekigambo kye nakola.
I'm part of every church.
Bali kanisa kati ye tuita Miracle Center.
Church called Miracle Center.
Then ajita ndi kumanyeda bwe twatandikanga makanisa tetwali nanga penga tuli babulizi bubulizi tetuli tetumanyi bya kuregisteringa bikingo line kanisa movu de bwe mva mu kanisa ngeno ndi mubulizi.
Go and start a church, just go preach.
Nengena ni malo kubulira.
After preaching,
e kanisa bwe tandika nino koma wanu mumpe barua.
Church is started, I come back, you have to give me a letter.
Ndi twale mu LC.
Take it to the LC.
Kati abantu basobola tukiriza okusaba.
So people can begin attending.
Kati chegeze linya lye kanisa eno.
Now the name of the church.
Yeri bayeri.
That the new church subscribes under the church that I come from.
Mukama yebazibwe. Nayenga nze mutandi.
But I am the one that started the church.
Hallelujah.
I started with a testimony.
Ekwatagana n'omulimu gwenkola.
That it touches the work that I do.
Nina wanu magazine yenu.
I have a magazine.
Twali mu studio. Tajukola sajja mukera muvuka.
This is a young man that you see.
What if we are?
This is how he was bedridden.
They
told him that he wouldn't walk again. But we put up a crusade. The crusade we put up.
It
was so powerful, the Holy Ghost was present. This man was lame and he couldn't walk. They laid him at the back.
Kakati engeri je twali mu crusade ngambulira gatusabira abantu.
We were in the crusade preaching and praying for the people.
Mu crusade eyo. Kakati wena tuke sera ne ngamba tugenda kusabira abaluwadde.
Then I declared and I said we are going to pray for the sick people.
Katonda agenda baku atako mugenda kuona.
God is going to touch them and heal them.
Wobodi muzibe wa amaso.
If you are blind,
nzikirizo ogenda kulaba.
I believe you're going to see. I used to.
Wobango oli mulema.
If you are lame and
ogenda kutambula.
You are going to walk.
Kakati bwe nayogera ebigambo ebyo.
When I declared and spoke those words.
Nintandika okusaba.
I started to pray.
Abantu banyu ne bakwatibwako abaliko emizimu ne gibavaako.
People were touched, those who were demonized were free.
Kati mukusaba ko pastor omu na agambo musajja ono gwenkulaze ekifaananyi.
One of the pastors said while we were praying.
N'agamba nti no omusumba ayinza okubanga gwe gwagamba.
Then he said, maybe the pastor is speaking to you. But he couldn't get up.
Paka na amuleta, ndibwe nabalaba ni mukola bwente muga amuleta.
When
na amuleta
I saw
kuchituti.
Them, I called them forth at the pulpit.
Kwa amuleta kuchituti,
when they came to the pulpit,
yeja ni migoje yonu wano.
Came with his clutches, and that's a picture of that young man.
When namulaba ni musabira.
I saw him and prayed for him.
When maro musabira,
after praying for him,
na agwa wansi.
Fail. Then I started praying for other people. I continued praying for other people. When I came back, I commanded him to rise up and
walk.
I told him, stand up in the name of Jesus.
I told him,
walk in the name of Jesus Christ, Son of the living God. And the man walked. The man that was crippled and then begins to walk.
DPC.
There was a district police commander.
DPC yali Muslim,
who was a Muslim. We have a write-up about him in the magazine.
Kakati narabeche chali wo.
And he witnessed, he saw what had happened. He was amazed and called the monitor publication.
Bajewano basobolo kavalinga ekintu kino kubanga naye yewunyiza.
Because he was amazed.
Ngagamba che kitufu. Omusajja oli bamulese mulaba.
That man them crippled.
Ekyokubiri nono mubulizi baze wano bansanze wano nga antude tebamumanyi nabo baze buzi.
And the evangelist also came and didn't know this man.
Kino kiteko kubanga lwo Katonda akikoze.
There should be a God that has done this.
Mokama yebaza.
The Bible tells us.
But also, Romans chapter 1, verse 16.
Romans chapter 1 and verse 16.
Egamanti enjiri.
It says.
Tenkwa sansoni.
The gospel does not bring shame on me.
Kubanga gemani ga katonda.
It's the power of God.
Okulokola buli akiriza.
And to salvation for whoever believes.
Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe.
Praise the Lord.
Hallelujah.
Hallelujah.
Enjiri.
The gospel
tenkwasa nsonyi
does not bring shame
kubanga
on me.
Gemanyi ga Katonda.
Because it is the power of God.
Okulokola buli akiriza.
And to salvation for whoever believes.
Mburi denjiri eno okumala emyaka egisoba kati mwasatu.
I've preached this gospel for over 30 years.
Ndabye enjiri. Chekola.
I've seen what the gospel can do.
Ndabi enjiri.
I've seen
wechi usobola mbu omuntu.
How the gospel can turn around the life of a person.
Ndabi enjiri.
I've seen the
gospel.
Wechi
usobola mbu omuntu.
Deliver and save a person's life.
Kati enjiri.
Now the gospel.
Tekwa sansonyi.
Does not bring shame.
Kubanga gemanyi.
Because it is power.
Bible ibu yogera kuchigambo manyi.
Once the Bible talks about the word power, it means what it says. You cannot read a scripture in the Bible talking about something, yet it does not mean it. It's simply joking. In the scriptures, there's no joking. There is only truth. Now, truth is God himself. Because God owns the truth.
Kati uliriza.
Now listen.
Ekigambo kino ekitibwa enjiri.
The word gospel.
Nga kivunulwa ekigambo ekitibwa amanyi.
Which is interpreted by the word power.
Ekigambo. Kiringa bwola bwolwa kwalwo ani amanyi doom. Doom afuira daga ifuira biwuka.
Insect repair killer.
Kati akakebe kaka doom.
Now that can, that boom.
Njagala kuwe chokulabirako, eche chigambo, aman.
I want to give you an example or an explanation of what power is about.
Again,
a demonstration of power of the gospel.
Akakebe kaka doom wako.
That little bottle of doom.
Eyakakola.
Whoever made it.
Yateka mwe dagala.
In there he put a certain substance.
Ngedagale yoliate same.
And that substance in there, the chemical.
Obaka angaite yateka mwa man.
Or he put in that tin power.
Agasobolo okuta ekintu ekiyitibwa ekiwuka.
And that power can kill an insect.
Bobango yagala kutta nsiri.
You want to kill a mosquito.
Bobango yagala kutta biyenje.
You want to kill a cockroach.
Bobango yagala kutta obuuka uko bulala la bonna.
You want to kill any other insects that loom around.
Ogenda muduka kugula kakeba ako obeddagala eriyitibwa ka container kakayitibwa doom.
You go to the shop and buy yourself a doom, rotten doom.
Kati bwoba ogenze okagula.
Now after you've bought that tin, that can.
Oba tokaguze kugezesa bwe kakola.
You don't buy to try to try and test how it works.
Oba ogenze kugula ekintu ekyamaledda ogezesebwa ne kikakasibwa nti kikola.
To buy something that has been already tested that it works and it kills insects.
Muntegedde ekigambo kyange.
You understand what I've said?
Uliriza.
Listen.
Bwosomaka kuka container ako.
Once you read on the inscriptions, directions, the container.
Baka wandika ko ebigambo munimi biri.
It has what descriptions in two languages.
Ba wandika ko mulimi oluswahili ngalugamba yi ni nguvu thabiti. Ivunulene.
Swahili. Kano kamani dala.
Kati ne ba wandika mulimi oluzungu.
Then they also write in English.
Nga kagamba the power of proven performance.
Amani agagezeseddwa nti gakola.
Ankivunule. Mu lulimi Oluganda, amani agamaze okakasibwa mukola kwago.
Power that, that power whose performance has been proven.
Ekitegeera?
Yes.
Amani agamazo kakasibwa mukola kwago.
Whose performance has been proven.
Enjiri.
The gospel.
Gemanyi ga Katonda.
Is the power.
Bukama yebazibwe. Kati ekigambo ekyo bw'okisoma kitegeeza.
Was you read that word it means.
Gana amani.
That this power.
Gamazo kakasibwa.
It has been proven.
Mukola kwago.
That it works.
Muli mu kintu ekyakakasibwa edda.
You are seated in something.
Bible yeringa container.
This Bible is like a container.
Etekeddwa mu kigambo ekyamalo kakasibwa mukola kwacho.
There are words that have been proven that they work.
Mukama yebazibwe. Bible inamu.
Bible, the Bible is living.
Bible yeno yolaba.
This Bible that you see.
Eyogera.
It speaks.
Bible yekola.
The Bible works.
Bible yetonda wembera.
Bible creates situation.
Bwomala notegera.
But what you understand.
Bwoba totegedde.
But if you don't understand this.
Bino ebintu byonna byonna bikubeerera mu ngero tobitegera.
Whatever is in here it becomes strange to you.
Kyovola batukwetaga mu kanisa.
That's why we need you in the church.
Buli lw'ojja mu kanisa.
Every time you come to church.
Ojja kufuna ekigambo kye bayita okubikulirwa.
You receive revelation.
Omoyo omutukuvu ali wano.
The Holy Spirit is in this place.
Okubikulya kyobadde tomanyi.
To reveal to you the things that are unknown to you.
Okuyigiriza kyowetaaga okuyiga.
Teach you what you need to learn.
Ofuna okutegeera.
So that you receive understanding.
Kiki oli mu Kristo Yesu.
Of who you are in Christ Jesus.
Mukama yebazibwe.
Praise the Lord.
Kakati uliriza.
Now listen.
Twagala okukola omulimu gw'okuwangula emyoyo.
Want to do the work of soul winning.
Okuwangula emyoyo.
Soul winning.
Kyekintu kyolina okukola gwe nange.
That's what you and I have to.
Era ebyandikwa bigamba.
The scriptures say.
Nti awangula emyoyo.
Says he who wins souls.
Oyo ye mugezi.
Wise.
Sibwe kiri. Awangula emyoyo.
He who wins souls.
Oyo ye mugezi.
Is wise.
Atawangula myoyo.
Whoever doesn't win souls.
Oyo abaki mumuyite kyaba.
What does he become? What does he become? The opposite of wise is.
Oye muchi. Tagade chibagamba kubanja kubamba vumi. Awangule myoyo yani.
Whoever wins souls.
Ye mugezi.
Is wise.
Katibu wabatu wangula myoyo.
If you don't win souls.
Sima nchi chori.
I don't want to tell you what you are.
Juzi nali wano. Pastor Willie Babu yalinga achali wano.
When Pastor Overforce was here.
Omanyibu wabeda wanayagala nyo tubele fena katamanya anti wendi nangi.
Once he knows that I'm here, he wants us to be together.
Twali tusula fena.
We're staying together.
Kati ngampita awali wakatala wa ungonote lukuchia mkude uwe.
the marketplace as a turn off to get to where he stays.
Kakati akatala ako.
Now in that market.
Nali njagala kugula yoko ku buntu.
I wanted to buy a couple.
Ne nyingira mu katale.
I got it to the market.
Kati mba ntambula bwenti.
While I walked in the market.
Nensango muwala umutonga mulalu.
I found a young crazy girl.
Nga ayimiridde.
She was standing.
Maso gw'omukazi ayo kyagonja.
Before a woman trying to roast plantain.
Nganda batunulide nyogo njoli.
So she looked at this plantain on the
cigarette. Kati nze bwe najja.
When I came.
Nenchi tegera mangu ntiyonu wade mularu na ya yagala kulia.
I noticed she's mentally sick but she wanted something to eat.
Nengambo mchala yucha gonja.
I told this woman roasting plantain.
Oyagala bakuwe yoku gonja.
I asked her, do you want some plantain? She said, yes, I want
oruwa plantain. Oruwa mga manti oyagala bakuwe gonja na agamba ye.
Was asked her, she responded right away.
Luria lita yogera.
She wasn't
speaking. Nebo na yogera kuchia yagala.
As I spoke about what she wanted, she responded.
Katibu ya yogera.
Now when she responded,
nemo gamba musibide kogonja.
I told the lady,
Nenja yosente na musibida kogonja. Na mukwasa.
And she handed over the plant to the girl.
Nengambo mukazi nti, sente zompa mchienji mweyo kusente, daba agena na zosanga nzo kwa gara ugula ya
kani. I told the lady roasting plant and give me some change so I could bless this money.
Katinemua akasente.
I gave her a little money.
Abeko chiagulanga.
So she could buy something else as she.
Oba nzo kwa gara ugula echi okunywa.
Maybe something to drink.
Abakazi balibo nabali ya webanda bachienkoze.
All the ladies who are around there, when they saw what I had done.
Bane uunya.
They were surprised.
Kubanga bala banga chienkola.
They realized that whatever I was doing.
Not
everyone can do such a thing. How can you buy something
for
a woman? I told them, ladies, whoever is here, you are parents. Someone's child.
Ono yazalibwa nga akana ka baby akato akalungi nga buli omu akagala nnyo era waliwo abajjawo okumukulisa akaana ako.
And whoever gave birth to this lady, people came to congratulate her that, hey, congratulations, you gave birth to a beautiful baby.
Hey, abachani batandika okwesikamu. Nengamba naye akaana kano mama wako yali akalinamu essuubi ddene. Okuvaamu omukazi ow'amaanyi okukola ebintu ebirabika tebimusanyusa.
That she will grow up and mature to be responsible and you know, good girl.
Naye laba ye muwala ono olwaleero.
But today,
atambula ku speed gwengulidde gonja.
Mad.
Ne mugamba nyabo kiri kitya singa abeera muwala wo nga yafaanana bw'ati.
I asked them, how would it be for you if it was a child?
Gw'okiwulira otya?
How would you feel about
kubanga
it?
Mama wona akyaliyo.
Because this was mother still existence, she's living.
Kiba kitya nga gwe mwennyini gw'oli bw'oti.
How would it if you are in such a situation?
Wali agadde okukolera ekintu kino kye mukoledde.
You would also want me to for you what I've done for the same guy.
Olaba abantu abalya kye balya.
When you see people who are eating,
wali agade bakuwoli yeko.
Naye
ogenda kula bakugoba bugobi.
Nemba
gamba nti kati obulamu.
Toyinza
kutegeera nki kyonoobeera. Kati bwe nayogera ebigambo ebyo ne bikwata ku bakazi bali.
So when I spoke those words, they touched the hearts of these women.
Kati n'entandikira okwogera ebigambo ebirala ebikwatagana ne Katonda.
I got a platform to talk about God.
Okukakana nga bangamba sebo osabira wa.
They asked me, where do you go to church?
I told them,
my church, our
city church,
Kampala Road. They told me you have to come and pick us.
Olino tulagiria tuje mu church gyosabira.
Show us why you go to church.
Mukama yebazibwe.
Praise the Lord.
Kati nentandiko banyonyola nemba gamba church eri nunji nyo.
I told them how beautiful and amazing this church.
Church eri erina program.
Church has a wonderful program.
Ezikwata kubavubuka.
That touches you.
Ni ku bantu abakulu nga mwe.
And also older people like you.
Church eri mweta gugende yo mujirabe.
See, you need to come and visit
abantu bonna bakazi abedi ne bavayo ne bajja wandu tugaba.
All zoom and gather and gather to come here.
Church eyo twagala okuma church kikera kiyo.
Kind of
nemba gamba nti church nungi nnyo. Kakati uliriza ekigambo kyengamba kuwangula myoyo.
Now this is what I'm trying to say. The word soul winning.
Waliwo kyosobola okukola okukyusa abantu abali eyo n'obategeeza ki kyolina.
There's something can change and transform people who are over there to inform them of what you have inside of you.
Oyinza okubanga tolina byawandiikibwa byogenda gabana bingi.
We don't have too much scripture to speak out or share.
Naye ng'ate osobola okukozesa akamwa ko n'oyogera eri abantu abo.
But you can use your mouth to speak to speak.
Ku bulungi bwa Katonda.
With the goodness of God.
Obuli mu kifo kino.
That is in this place.
Umulimu gwa Katonda.
With the work of the Lord.
Obuli mu kifo kino.
In this place.
Baka ebigambo byoyogera n'omuntu. Yogera ne mukwano gwo.
Have much you can share with your friend.
Tova buvi mu nyumba kujja kusaba wano weka.
Don't just come out of your house to come and pray alone.
Gamba ku mukwano gwo.
Tell your friend.
Nti kusane njaga tugende ko mu chachi yangu.
That on Sunday we need to go.
Njaga tugende ko mu chachi yangu.
I want you to come.
Nkwegayiridde bwegayirize tugende yo
ko. Let's go.
Bwana jana asaba ko nafe.
Once they come and pray with us.
Tagenda kusigala chechimu.
They will not stay the same.
Obulamu bwe agenda kulyanga afunye subi ngera yetaga okudda.
They will receive hope and they realize they need to come back again.
Yengeri je tugenda okutandika okuze kanisa eno.
That's how we'll grow this church.
No kuwangula emyoyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
Soul winning in the name of Jesus.
Njagala bateeka teeka.
I want to prepare you.
Mubere bagezi.
So that to become wise.
Mukama yebazibwe. Njagala mubere ku ddalu abaki.
I want you to be the side of the
wise. Lwabagezi mutandika okuwangula emyoyo.
So you can begin winning soul.
Mukama yebazibwe.
Praise the Lord.
So ekigendererwa kyange.
So my intention.
Kwe kuba nti nno tusobola okuyimirira ffenna.
Is that we can stand together.
Ne tukola omulimu guno Katonda gwatese emikono gyaffe.
And do what God has put in our hands.
Guno omulimu si gw'abasumba.
This is not the pastor's work.
Guno omulimu gwaffe.
This is our work.
Katonda gutese emikono gyaffe.
God has put.
Era ayagala tugukole ate tugukole bulungi.
God wants us to work and work excellently.
Bameka abasobola okuleeta mikwano gyabwe.
How many can bring friends this place?
Ng'osobola okuleeta mukwano gwo.
You can invite a friend in this.
Bameka abasobola okwogera ku birungi bya Katonda byakola mu kifo kino.
How many can speak about and testify the goodness of God in this place?
Ng'osobola okikola.
And you can do that.
Kikola ogenda kuwebwa omukisa.
Do it and you bless.
Mukama yebazibwe.
Praise the Lord.
Payime yange. Uliriza kankuweyo olunyiriri luno. Waliwo olunyiriri.
There's a scripture.
So nabade jenatandikide na ilu wakuba nagenze kumu testimony. Bwosoma mu John chapter 4 verse 5.
Yokane sulanya olunyiriri akutanu.
Tusisinkana Yesu. N'abayigirizwa be.
We see Jesus with his disciples.
Bali batambula nga bayita mu Samaria.
They're walking through Samaria.
Kakati ne batuuka mu kifo. Yesu ng'akooye.
They go to a certain place and Christ was there.
Yesu n'atuula n'awumula.
So God, Jesus relaxed, sat down and relaxed.
Yesu bw'awumula.
When he sat down to relax.
Abayigirizwa be ne bagenda okugula emmere mu kibuga.
The disciples went out to the city to buy food.
Yesu ngatudde.
While Jesus sat.
Omanyi waliwo ebintu Katonda byakola.
There are things that God does.
Olw'ekigendererwa.
For a reason.
Yesu bwe yawulira ng'akooye.
When Jesus was tired.
N'atuula.
That.
Yatuula ku luzzi.
Sat at the well.
Abantu we bajja ne bakima amazzi.
Where many people come and bought.
Omuntu eyajja mu kiseera ekyo kyennyini Yesu ng'ali mu kifo ekyo.
While Christ was seated there, a certain person that came around at the well.
Yali mukazi.
Was a woman.
Omukazi eyajja okusima amazzi.
She came to fetch water.
N'asinkana Yesu.
And she met.
Yesu n'atandika okwogera n'omukazi ebigambo byayogera naye.
So Christ began to speak to the woman.
N'amugamba nti owaaye nga tonnaba kusena mazzi gw'ozze kusena kutwala.
So that before you draw the water.
Yagalo onsenere ku mazzi ompe nyweko.
Please some water so I can as well.
Omukazi oyo Bible yemwogerako ebigambo eri mu maaso.
Ever talks about the same lady ahead.
Yesu bye yabikula n'amugamba nti owaaye. Nti manyi olina babalobo batano. Yamugamba nti olina abami batano. Abami batano. kakati omukazi na awu yayogera yekiga munaga amanti owaye bigabyonjo byoyogedde olabikuli na bine kakati kansoke nzire ku Yesu no omukazi ono ndoza yaloza nti mfunye lugayi runo olabiko bulungi bwe ruti
when Christ was a lady if some water lady thought oh I've got a wonderful guy a handsome guy
kati bwe yatuka na musaba amazi
so when he asked for water
awali we ntandi kwa yogende wala mu bigambe ebimu
that was
Naye omukazi n'amugamba naye owaye gwonsaba otya amazzi ng'oli mu Yudaaya.
The woman said, how can you speak what I heard you?
Kubanga Abayudaaya tebakolagana naffe. Yesu n'amugamba singa obadde otegeera akusaba amazzi.
And Christ said, I wish you who is asking for the water.
Ate gwe ali musabye n'akuwa.
You would actually ask, that's them, what actually ask of me of the water.
Kyewetaaga.
You need something from me.
Mukama yebazibwe. Olaba Katonda kye yakola yajjawo abatume bali bagende.
See how God sends off the disciples.
Ono omukazi ajje mu kiseera ng'ekyo.
And this lady comes at such a time when
Yesu ayogere naye ng'ali yeka.
He begins to speak to the woman.
Osanga singa yasangawo abantu nga bangi.
Maybe if there are other people at the well.
Ne mubali mwalimu olusa abamumanyi omukazi oyo.
Maybe other people knew the same woman.
Omukazi yali bade tafuna mukiso ogwo gwa kuba nti nno agumiikiriza ebigambo bya Yesu okwogera naye.
She may not have had an opportunity to listen to what Christ is trying to tell her.
Ne mu bigambo Yesu byeyogera.
But looking at the words that Christ spoke.
Ekigendererwa kikyali kya kuwangula mwoyo gwa mukazi ono.
His intent was to win the soul of this woman.
Ebigambo bye yakozesa.
The words that he used.
Teyatandikira mu byawandiikibwa.
He never started by scripture.
Teyatandikira nti nze nava mu ggulu.
He did not say I came from heaven.
Teyatandika nze gw'olaba nze Kristo.
He never said that I am the Christ.
Teyatandika nze ndika amafuta.
He didn't say that I'm so heavily anointed.
Yatandika mbozi.
He initiated a conversation.
Mukama yebazibwe. Ebintu omuntu mwatambulira.
No more conversations, the daily life conversation.
Njagala mutandika okozesa omukisa gwe mulina.
I want you to utilize the opportunity.
Mukozese n'ekirabe kiri mugwe.
And the gift that is inside of you.
Mukozese n'amaanyi agali mumwe.
The power that is resident.
Okuwangula emyoyo.
Win soul.
Gwe tonaba kwetegera naye bw'oyogera n'omuntu.
You've not yet discovered who you are.
Oyogera ku mbeera y'ebintu mwayita.
Byayitamu. When you talk to someone about what they're going through.
N'omulaga nti waliwo ekintu ekiyinza okutereza obulamu bwe.
And you show them that there's a solution that can put your life together.
Omuntu oyo awaayo obulamu bwe oba amatugo kuwuliriza.
That person will pay attention to you so they can listen to you.
Kati wuliriza.
Listen.
Waliwo amaanyi agali mugwe.
There's power in you.
Agasobola okukyusa obulamu bw'omuntu.
That can change another man's
life. Nze yakyusa obulamu bwange yali muwala.
Oh, someone, the one that changed my life was a girl.
Omuwala nali nkwana mukwani.
I was bab.
Kanchi bagambe. Omuwala nali nkwana mukwani.
I was trying to get into a relationship with me.
Nga njagala omuwala ono. Kati munkola eyensi.
I wanted this woman. I wanted
era bwe natuula wansi yali atudde yali alina w'atudde.
She was seated.
Nange nenzija nentuula kumpi naye.
I came closer.
Ne mugamba nti owaaye oli otya?
Started really by our
nangamba nti tonkwatako.
Don't touch me, don't.
Bw'oba oyagala okunyumya nange tuyinza okunywa. Ne mugamba nti naye nze mpulira nkwagala ke kagamba nti kemutera okukozesa.
Instantly I told her, I love you.
Omanyi kye yangamba?
No, she told me.
Yangamba nti nze nsinga okwagala.
She told me, I love you more.
Okuva lwe nalimbadde mu nsi siwulyangayo muwala ngamba nti yasinga okunjagala.
I've lived long, but no woman has ever come to say that she loves me more than
Olwa ngamba nti yasinga okunjagala.
She told me that she loves me more.
Ne mpulira obulamu bwange bwonna nga buteredde.
I was refreshed.
Kati nangamba naye tonkwatako. Kati neŋŋondera amateeka kubanga asaagala.
Wonoona
kigambo kiri kye yagambye nti yasinga okunjagala.
Owulira
ebibuuzo bye yambuuza.
Nangamba
wali owuliddeko Katonda.
Have you ever heard about
ayinza okukyusa omuntu abadde n'endowooza embi n'amuwa endowooza ennungi.
Have you heard about a God?
Ako saa kategera ninsuka ninsoka ntunulala nga bwe museningira nti nangamba wali oulideko Katonda
ng'obadde
oli mulwadde ne bakusabira n'owona.
And when you're sick, they pray for you and you get healed. That God that can heal.
Wali oulideko Katonda.
Have you heard about God?
Ng'obadde oliko emizimu.
When you're demonized.
Ne bagigobako ne gigenda n'obeera n'eddembe.
And they chase them off you and you receive freedom.
Kati omuwala ebintu bye yayogera byonna.
Now whatever words the girl said.
Ebimu kubo ebyo byonna byonna ebisinga byali munze.
All those words were in the inside of me.
Naliko ebintu ebintawaanya.
Things that are troubling me.
Enseno je mulaba.
This world that you see.
Abantu batawana.
People have troubles.
Abantu baline mitawana.
People have issues.
Abantu baline bizibu.
People have problems. Challenges.
Abantu bakwetaga.
For need you.
Oline ekyo kuddamu eri obulamu bw'abantu
abo. You have an answer to those people.
Kubanga baline ekibuuzo.
Because they have questions.
Kiki enkozo okuterera.
What am I going to do so I can be better?
Nyinza kubeera ntya mu nsi eno okusinziira ku mbeera gye mpitamu. Kakati nze nali oba mbibagambe akambaleke. Kakati nze nali mu biseera ebyo
in those days
nali kyenjenve Nairobi.
I just come back from Nairobi.
Nga nkomyewo wano.
I came back to
Uganda. Biseera ebyo byali biseera bya ntalo.
It was ours. Of war.
Kakati mbiseera ebyo nina kojja wange.
I had my uncle.
Mulangira.
The priest.
Kati ye yankwata n'antwala n'angamba nti gwe olina ebintu byewammwe nga n'ebintu ebintawanya n'aga nti kati gwe bajjajjammwe. Bajjajjaabo be bakutawanya. Weetaaga kutereza bintu byewammwe. Kati n'angamba okuba nti emisambwa gyaffe mirangira.
Demons and ghosts are princes.
Sibagenze wala kubalaga je byava yona yona na intermittent.
I'm not taking into detail of what things were like.
Kati njala kutwala bakuterereza ebintu byamu.
You told me I want to take you to a certain place so I can put you right.
Kati bantu wala mu kintu ekyo naye nga kye bantu wala mu sikyagala.
So they took me through that but never wanted to do what they were trying to lead me into.
Naye olw'embeera gye mpitamu.
Because of what I was going through.
Njagala okuterera.
I want to be better.
Naye bwe bantu wala yo saaterera.
But when they took me there I never got any better.
When I took eyo bampe ebintu bye saagala.
I got there, they gave me things at crafts. I never wanted to have.
Ndikaka tugenda kuteka tugenda kukutendeka bajajjabo tugenda kubatereza kati olina okubeera n'ekifundikwa olina okubeera n'engabo
n'efumu. You need a shield, you need a spear. We're going
to things right for you.
I don't like whatever they're trying to
do. N'okubitambitya kuba sibikolangako.
I'm scared of those things, so I've never done them before.
Kati nga nakamala okufuna ebintu ebyo byonna mbirina.
After I gathered all those things.
Kati nsanga omuwala oli. Kati omuwala ulire ebigambo bya ngamba.
Now listen to the kind of words.
Wa oli owulideko Katonda nga bayinza okugobako emizimu mu linnya lya Yesu nejikuvaako.
Have you heard about a God who can deliver you from your problem?
Wali owulideko Katonda ng'obadde mulwadde ne bakusabira n'owona.
Have you heard of a God that heals?
Wali owulideko Katonda ng'obadde olina endowooza enkyamu oba embi n'ofuna endowooza ennungi. Kati n'angamba waliwo abasumba.
She told me they are pastors.
Omusumba omanyi omusumba gwe bayita Pastor Simeon Kayiwa.
Yes, but do you know Pastor Simeon Kayiwa?
Nga simumanyi. Omanyi omusumba gwe bayita David Bishop David Makumbi.
You know David Makumbi.
Naye nga simumanyi. Omanyo musumo gobeta Robert Kayanja.
Nino pasa Robert Kayanja.
Nenga simu manyo.
So didn't
pasa. Nangamba atolu waliru lunaku. Ha, lero Saturday singa.
Ebade
weekdays nari kututeyo.
If it were weekdays I would have to.
Kati mubu mpi mpi.
So in brief.
Omuwala tuwaya ukanirao. Nengenda.
That's how we passed.
Sada yuna kujukira bie nabade mugamba.
I never even remembered what I was trying to tell. I was trying to tell her.
Olwebi gambo bie ngamba.
Because of the words that she told.
Kumande.
Now on Monday.
Mba ntambula ni mukwano gwange.
While I walked with my friend.
Nisinkana omuvubu ko mugwe tumanyiganye na yenga. Baku venga tau. Naga hadi wano banku virangato.
I met one of the guys that I knew that was trying omanyi, to polish his shoes.
Enjala genda wali kujawo mchala wangu. Omanyi mchala wangu ya ingira mulu wechiroko eloko. Dali wali ye wakayanja.
So, and he said, I want to go and pick my wife from Kayanja's church.
So
this friend of mine mentioned the name is
Galaxy. So I wanted to go and see
who is this Kayanja that chases demons. That's how I started my journey of salvation. Praise the Lord. When I left that place with that young man,
He was trying to be, you know, he didn't want to go to get into the border church because it was a Catholic. I went to the born again church.
They were standing up and had just arrived to the church. He sang a song. Let me invite the preacher, Pastor Robert Kayanja, to pray for you as you go out. When they said Kayanja,
he was a thin man.
And he came through. I thought that this Karoli here was the Kayanja. You see the
carnal
mind? I thought the big guy is the Kayanja. Then I saw this thin young man stand up. He said, put your hands up. Pray whatever, ask for whatever you need from the Lord. And I said, I've never asked for anything from God.
In ecclesia, tell me to ask of God what I want.
I said, this guy had captured me, then I closed my eyes again. Then I had them say amen, and that was the end of the prayer. I said, okay, I was going to get well right now. By the time I left that place, all those demons had left. When I started walking,
Have you ever heard something heavy, then you put it down.
You feel lighter.
Obo muntu avoku na abango badoko ye nonabo uli amanya go goba
nabo. You have been tired, then you take a shower. That refreshment that
Echo
you get.
Echo chena uli ya mudachike.
That's how I felt in that moment.
Nita niku kutambulanga ni uli ya ndi wamanya.
I felt strong. I walked strong. Ningamba
chiche chintu useku.
What has happened to me?
Mukama yebazibu.
President.
Kakati nobuloko zibu wa ibuata andika webu.
That's how my salvation is at.
Muwara ye yambo li renjiri.
Thank you. Gospel.
Ya kutegezo sobulo kubu li renjiri.
Tell you. And
omuntu gw'otamanyi nga Katonda agenda mukozesa afuka omuntu akola ebintu ebyewuunyisa. Naddayo okunoonya omuwala wali we namusanga mu kitundu ekyo omuwala siddangayo mulaba ng'ekigendererwa kyange njagala muwayo ekirabo olw'ebigambo bye yaŋŋamba nze okuba nti no nafuna ekintu kye nnali nnoonya kino kye nnali nnoonya kufuna mirembe
freedom,
ufuna sanyu,
peace, joy
mu bulamu bwange kati bwe nakifuna
nenjagala
omuwala ono muweyo ekirabo njala kutegeeza gwe olwaleero osobola okukyusa obulamu bw'omuntu omulala osobola okuleeta essanyu mu bulamu bw'omuntu omulala osobola okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bw'omuntu omulala tosirika.
Not be silent.
Njagala obe ng'ogabana n'abantu ekyo ky'olina
share the gospel
mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama akuwomukisa. Haleluya. Haleluya. Iwe n'omugaba ssente bwe muti ndowooza ono yakikola. Mukama akuwomukisa. Kakati saagala kumala budde ku Sunday ejja ŋŋenda kudda.
Next Sunday I'm coming back.
Wano mbadde neyanjula mutegeraani ayogera.
I was introducing myself so you get to know who is speaking.
Kubanga kirungi nnyo okutegeraani ayogera.
It's good to understand and know who is speaking.
Si kirungi kujanu entandika kubabulia kuwa nga tomanyani ayogera.
It's not for me to just come and babble through and speak but not know who is
speaking. Kati omanyi bulungi nnyo nti nange Yesu yandokola.
Now you know who I am. You know that Christ saved me as
well. Omanyi bulungi nnyo nti natawanyizibwako emizimu.
You also know has also been had problems.
Ate okimanyi bulungi nnyo nali mu Katoliki.
And you also now know that I was a Catholic.
Ate okimanyi bulungi nnyo kati nti akawala ke kambulira enjiri.
And now you know that it's a little girl that came and preached to me the gospel.
Mukama yebazibwe. Kati lwenzija ku Sunday.
Now when I come back here on Sunday.
Katugenda kuogera.
Now we're going to have a conversation.
Njagala oyite munno.
Invite your friend.
Leta mukwano gwo.
Bring your friend.
Tegeeza omulala asobole okubaawo ku lunaku lwa Sunday.
Tell your other friend.
Yeah. Kubanga ku Sunday eri ewaffe mu kanisa. Nabadde mbulidde enjiri yakutte ku bantu.
Because in my church, I preach the gospel that touched the people.
Enjiri eyo gye nabulidde yakutte ku bantu.
That gospel touched the lives of people.
Yanumye nnyo okuba nti ate Sunday eno sibaddeeyo.
So bad. I feel bad that I didn't go
back. Kubanga
twali
twakola program
ate
Sunday eno njja kubeera wano.
Because I had arranged that I'd be here this
Sunday. Ate ne Sunday ddako nti njja kubeera wano.
And the next Sunday I'll also be here.
Kakati ne kimbeerera kizibu.
So it became quite a problem, a challenge for me.
Enjiri gye nabulira abantu bali.
What I preached to those people.
Gabuli omwaga mati ekiddako ku Sunday ddako.
One was wanted to know what's next after.
Mukama yebazi. Enjiri najua omutwe. Katonda. Katonda.
The topic was.
Katonda.
That God.
Asobola okukola.
Can do.
Obubi.
Can do bad.
Katonda akola obubi.
God can do bad.
Ekyo waliwo kiwuliddeko? Katonda akola obubi.
Topic was that God can do bad.
Olw'ensonga ze zaalina olw'ekigendererwa. Katonda ayinza okuleka obubi ne bujja ku bulamu.
God can let trouble come your way.
Walonye luli mu Isaiah chapter 45 verse 7. Wandika olunyiriri olwo osanga ndi lubulirako olulala. Kandukuwa obeere nalwo.
Let me give it to you.
Lugamba bwe luti.
But it says.
Ndi Katonda atonda omusana.
God forms the light.
Wamala okutonda omusana n'atonda n'ekizikiza.
After putting up the light, he creates the darkness as well.
Kati ate Katonda.
Then God.
Atonda obubi.
God creates peace.
Ate n'atonda n'obulungi.
The same God brings calamity.
Olunyibo lugamba.
That was the
Sibwe luli.
Luru.
Aluteseo.
Yes. Over there.
Akola. Olaba atino obubi. Obubi. So oyinza okubanga gwe waliwo embeera embi gy'obadde oyita n'obeerawo n'olaba sitaani no ekyo kye njagala okubuulira nti osi sitaani ewaliwo embeera embi ejja nga Katonda yagirese kubeeko nga mu mbeera eyo embi mwagenda ate okujja
ennu
embeera eyo embi
mwe
mugenda okuva ate ennungi
njogera
ndowooza ku kigambe kaakati mukama abampera omukisa
olw'obudde
njagala kusabako naawe
naye
njagala kusaba otandike okutwala obuvunaanyizibwa obw'okubuulira
enjiri
kubanga enjiri g'emaanyi ga Katonda okulokola buli akkiriza
live and save over beliefs.
Ojja kwesanga nga abantu bangi bakkiriza
ebalokoka olw'obabuli Jesus because of what you've said.
Eyo nayona gye mpita nina abantu b'embuulira
wherever I go, I
ate mbabuulira mpola mu mboozi nga tunyumya
conversations I begin to preach to them.
Ogenda okuli olingaga musajja gwe ebigo byoŋŋambye ebyo
someone begins to say what you've called me ebyo
abigambye nze nno ndi mubuulira.
And then I tell them, oh, I'm a preacher, by the way.
Uluvamu ngagadi. Eh, insabira kuwali agado kuloko. Kanti, eh, nali agado kuloko.
Then he asked me for prayer, then he asked me if I can give the life to Christ.
Then I pray for them.
Let's get up on our feet right now.
Njaga loteke mikono jo waguru kuwa Katonda.
Please raise your hands.
Akuagala angagwe.
God loves you the way you
are. Ate Katonda akumanyi.
And God knows you.
Katonda alina enteekateeka eri obulamu bwo.
God has a plan for your life.
Katonda ayagala okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bwo.
God wants to bring a change in your life.
Katonda ayagala kukozesa.
God wants to use you.
Katonda ayagala omuweereze.
God wants you to serve him.
Buli kino omwali wano.
Everyone that is in this place.
Katonda ayagala kukozesa.
God wants to use you.
Bw'osoma mu Daniel essuula 11.
Once you read Daniel chapter
11. Olunyiriri lwa 32.
Verse 32.
Lugamba
says,
nti abo abaleka endagaano ya Katonda
those who are under the covenant of God
ne bagivaamu
those who depart from the covenant of God
abo baba bagirese endagaano
they have departed out of the covenant
naye abantu abamanyi Katonda waabwe
but those who know their God
bagenda kubeera b'amaanyi
will do great exploits.
Mukumanya Katonda.
In knowing God,
Katonda akufula w'amaanyi.
God makes you powerful.
Buli lw'omanya Katonda, ky'osoko kufuna kufuka w'amaanyi.
Once you know God, what you get first is the power.
Bw'omala n'ofuka w'amaanyi.
Once you become powerful,
kati agenda kukozesa eby'ekitalo.
He gets to use you mightily.
Omala kubeera w'amaanyi.
First become powerful.
N'akozesa eby'ekitalo. Kwe kusaba kwange Katonda akwate ku bulamu bwo otandike okunoonya engeri gy'oyinza okumanya Katonda otandike okwagala n'okuyaaya n'okusoma Bayibuli otandike okwagala okukola Katonda ky'akulagira okukola okuyita mu byawandiikibwa by'osomye otandike okuwaayo obulamu bwo eri Katonda okusinga nga bw'oyinza obuwaayo eri ebintu by'ensi otandike okutambula nga Katonda bw'ayagala otambule otandike okwogera nga Katonda bw'ayagala oyogere otandike okulowooza nga Katonda bw'ayagala olowooze Katonda alyoka akufula ow'amaanyi olyoka okola eby'ekitalo Kitanga tago ekisekingi nkwebaza mukadde kano kenyini.
Precious Father, thank you for this time right now.
Mumaso gange wayimiridde ekibiina.
Before me is a
ekyazenga kinoonya okuwulira okuva gy'oli. Nsaba mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Olw'ebigambo bye mbagambye. Gwe mwoyo ate bwe bulamu. Nsaba okwate ku bulamu bwabwe mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Kwata ku mbeera zaabwe mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Leeta enkyukakyuka, leeta okudda obujja mu bulamu bwabwe. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Nangirira okuwonyezebwa mu linnya lya Yesu mwana katono mulamu. Nangira okusumulwa mu linnya Yesu mwana katono mulamu. Nangira omukiso gw'omwoyo kulamu bwe mu linnya Yesu mwana katono mulamu. Nangira okudda obujja eri obulamu bwe mu linnya Yesu mwana katono mulamu. Kitango w'ekise kingi. Yogera n'abantu bonate. Nga bavudde mu kifo kino. Weeyongera okwogera nabo. Mu linnya Yesu mwana katono mulamu.
Son of the living God.
Gamba nti amina.
Say amen.
Mukama akuwe mukisa.
May the Lord bless you so
much.
Thank you for listening to me.
Tubalagane ku Sunday na te.
I'll see you again on Sunday.